music toko. Akabondo pa microphone. Badass, let it go fire say.
Olumba za kupasa madali so, tawala za kupasa madali so.
Iwe
don't you give up, keep your head up. Iwe
Olongwa za kupasa madaliso, aza kupasa madaliso.
So don't you give up, keep your head up.
Olongwa za kupasa madaliso, aza kupasa madaliso.
So don't you give up, keep your head up.
Olongwa za kupasa madaliso, aza kupasa madaliso.
So don't you give up, keep your head up. Don't you give up, keep your head up.
Yeah, they lose langana mumira. Yeah, lose funsa. Mafunzo, yeah, ali beanza. Nanga wife into vini vuja so.
Why?
Bazanga bebe vichitika so.
Why?
Yeah, mafunzo, yeah, ali beanza. Ushe mulungu munani pangila kutini zichita chabe ajaki amuna okwatila. Nanga wanga alikuti ushe
joy
nizambo sungira chabe bana banga muri hule na ukawalala. Nanga drama zanga zidikuti ulongwa za kupasa madaliso aza kupasa madaliso.
So don't you give up, keep your head up.
Ulongwa za kupasa madaliso aza kupasa madaliso.
So don't you give up, keep your head up.
Olongwa za kupasa madaliso, aza kupasa madaliso.
So don't you give up, keep your head up.
Olongwa za kupasa madaliso, aza kupasa madaliso.
So don't you give up, keep your head up.
Soka kubala mande mande ine nankala za kaza mbele moche kwati. Nilibe na kamwana bize ningome nyana chabe na nsanje. Dalama zanga ni hand to mouth banzanga bayenza no manga. Chili chonse chena kwila chikanga. It's like business yanga bana imanga.
You cry every day but iwe murandi kompocha uke swirwa fwaya uka zanga. Yes, actually, Asuka my people.
So never give up. You will keep your head up. Yeah. Lesa achidi ale asuka my people. Aza kupasa madaliso. Aza kupasa madaliso.
So don't you give up. Keep your head up.
Olongwa za kupasa madaliso. Aza kupasa madaliso.
So don't you give up. Keep your head up.
Kupasa madaliso, aza kupasa madaliso.
So don't you give up, keep your head up.
Aza kupasa madaliso, aza kupasa madaliso.
So don't you give up, keep your head up.
LGSwagmusic.com